Macha simore nogas jedidi subakallaw ardibe yettinobe sadak be fof e hoho be lenyol be njodo di ngam yewde no mbardi yesu be tongimo be nawanimo pilate gornero den yudas jamfinodo mo o yi o fawama kugal nimsa nangi dum artiri chapande tati mbudu kalis danejo de to ardibe yettinobe sadak be kanyumen e hohobe be o wi dumen
me bakudini wi konjan fimi mbo wiani wadani ko
kono be njaabimo be mbi
kweli ko wondime hen dum ko hajuma
yudas weddi kayso e der suudu alla he yehi wadoy hore mum yerga ardibe yettunobe sadak be kocci kalis o bi
sare men o rokkani en wattude o kalis e keshe ngati ko o njobdi yidiam
cagal de be kawri e kongol be yetti kalis o be codi dum ngesa maho lode ba ngam wadde dum ba mule arani en ko dum wadi ban ngesa wiete ha joni ko ngesa yidiam e on saha dum do ko annabi yeremi wino timmi
be jetti chapan tati mbudu kalis daneje de ko dum woni cioggu mo besungu israel tajani cioggu be ciodi dum en ngeso ma hawo lode ba hono no jomirada o yamrirnomi dum ni
yesu dari e yeso gorner he on namni dum wi
mbele ko an woni lamdo yahuda en o
o jaabi o wi
adani halda hunuko ma
kononde ardibe yettinobe sadak be e hohobe be takkimo o jaabaki hay hunde ko dum wadi pilat wimo
mate ananani ko be takkuma ko fof
kono o jaabaki hay hen tobbere wotere dum hawi gorner ono fey kala kew dandore gornero ina rokkanno yimbe be subade e sokabe be mo poti woppitanede ndeke e on saha ina wodno tokado maunulo inde bieteedo yesu barabas dobe dentido pilat namniibe wi
holle mo jiddon mi woppitana on
ko yesu barabas wala ko yesu bieteedo almasiwo
gati pilat ina anduno be gaddanirim dum yesu ko kiram kadi de o jodi to nyaawirde to jom suudu makko neli e makko wi
woto wat o gorko pewdo hay huune ngati e o jemma bennudo koydi makko tamponi kam no feewi
ardibe yettinobe satak be e hohobe be nduni diddal gal e nyaagaade pilat yo woppit barabas wara yesu gornero jetti kadi kongol wiibe
holi e be do dido mo jiddon mi woppitana on
be njaabi be mbi
barabas 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 barabas
pilat namni be wi
nden non holi no badanan mi yesu biiteedo almasiihu o
kambe fof be njaabi be mbi on namnibe o wi
holi ko wadi ko boni
kono be beydi wullude abambiya
yo kanye yo kanye yo kanye yo kanye
den pilat yi ala ko wawi hen tawi kadi dille de ina beydo hewde dole yetti ndiyam soodi e yeso yimbe be wi dumen
mi soodi juudam e yiyam o gorko ko haaju mon
tambe fof be njaabi be mbi
yo jiyam makko faaw min minen e besungu amen
e on saha pilat woppitani be barabas yamiri yo yesu karwise cagal dum totiri dum yo fengoye soldatebe gornorbe nawi yesu to der galle lamordo to tarni dum habbere soldatebe de fof be borti chomchim makko mi borni mo sabandor goro tagal dum be cagni lefol koce be pili mo dum be badi kadi kewal e jungo makko nyaam be dicci e yeso makko be goni e tonde mo aban biya be ngoni e surdude e makko abe jetta kewal gal abe konga e hore makko den be gayni ton demo be borti sabandor o be borni mo chomchi makko tiagal dum be nayimo gam fengoy demo de be ngalta to wurongo be potti e gorko goto sirene najo betedo Simon soldatebe be bawnimo wakkade fegnirde yesunde be jetti nokku goto beteedo Golgota dum firti ko nokku laalagal hore be dokki don yesu ndiyam resen nyillondirdam e njaram kaddam rok yo yar den o meedi hen o sali yarde debe pegimo be mbadi chomchi makko kuraaje tagal dum be njodi don abe ndenamo be bindi dalilu pengol makko be tinu dum e hore makko ko dum do be bindi o do ko yesu lamdo yahuda en e on saha tajobe dido penda e makko hen goto bange makko nyaamo goto o bange makko nan yutotonobe mo don be ina dimbinat no koye gona e yennude mo biya
an pirtowo sudu alla ndu ma dum he der balde tati o dandu hore ma si tawi ka bi alla jipo he fengirde he
kono non ardibe yettunobe sadak be e sariyankobe be e hoho be fof gon kanyum enne e tonde mo ina biya
o dandi wadbe kono ronki dandude hore makko mase ona ko lamdo Israila yo cipo hankade fegirde ngogdinen mo wona o resni hore makko ko Allah yo Allah hakki mo hankari tawde leydi ngato wi ko bi Allah
tajobe fenanobe sara makko be ni ngoni e yennir dembo non tugude e waktuji sappo e didi nyalawm ha waktuji tati kikide nibbere kunus wadi e nder leydi he fof hedde waktuji tati kikide o wulli dande dow o wi
Eli Eli lama sabachthani
dum firtiko allam allam holko wadi goppudami hunde e wonnobe don be nani ko hali ko woni e wiide
modon noddo Elias
done don goto e mabbe dogi addoyi taje tilde eponse suwi dum e binegara loggi dum e kewal faari dum e hunuko makko bele yo o yar kono heddibe be bi
dale jeewen so tawi ma Elias ardannu demo
tagal dum yesu wulli kadi wulango mango taji e on saha rido suudu alla o seki gila dow ha les wonti alluje didi leydi yerbi kaaje peeci janale gudditi senibe heewbe maynobe ngurti be njalti e janale caggal nde o wurti be naati saare senine nde yimbe heewbe njibe mawdo soldatebe o e wondunobe e mum gam rende yesu be njino leydi ndi yerbiri ni e ko kewno ko fof kuli no feewi mbi
so gonga o ko bi alla tigi
rewbe heewbe kadi ina lusindino ina choyno ko ben dewno e makko gila galile ina charwamu ina jeno e ben rewbe Mariama Magdala Mariama yumma mum Yaquba e Yusufa kanyumen e yumma mum bibbe sebede den yehi ha kikide gorko goto galo jeyado arimate ari o wete ko yusuf te kanko ne ko almuda yesu o yehi to pilat o namni bandu yesu e on saha pilat yamiri yo tottindu o jettu bandu ndu o hasniri dum lenke so pul o ubbi dum e yanande hesere de o yamirno yo asane e hayre tiagal dum o regni hayre teddunde o hippi dum e damal yanande he o yehi Mariama Magdala e Mariama goddo o ina njodino don ina kucciti e yanande he jango e mum manam nyalawma dewdo e kebungal o ardibe yettunobe sadakbe kanyumen e farise en be jaadi to pilat bi dum
lam min ciftori peno o wi ene de wurinde ma wurtu balde tati tiagal maade mum den non tino yamir yo yanande de toppete ha nyaade nyalawma tatbiide o wata almudbe makko garde ngujjo bandundu mbiya yimbe be o wurti e hakkunde may den fenande sakatinde burata adande de bonde
pilat wibe
soldotebe renobe nani njahe toppito ede yanane de no dole mon ponno
e on saha be njehi toppito yaade yanane de be takki e mayre hayre de be mbadi e mayre jelode be darni don soldotebe yonden